Dennis Lopez on Butterfly. Masters Family.
Leoni siku ya kupati, sija kuja na fulani. So watoto mchekati, tuliwashe burudani. Misipendi vizirani, leo lazima niwe. Wale wate mkondani, hebu tazama yule. Wauwe, wauwe, mamie, mamie. Wauwe, wauwe, mamie, mamie.
Ale ngomali sakate, ale ngomali sakate. Alego mali sakate, oh, alego mali sakate, alego mali sakate, alego mali sakate, oh, alego mali sakate. Ana inge akate, ana lisakata koma toto, ana inge akate, ana lizongusha oro. Anaingea kate, analiza kata goma. Anaingea kate, analizungusha ono.
Kama unapinda, ipepe yote chuchuma. Kama unafua, pinda magoti kula goma. Asa twende chini,
kate oi, kate oi, kate.
Wacha twende chini,
kate oi, kate oi, kate.
Kama unayumba kuyumba ye, chunga kugongwa na chupa ye. Kama mutoto mejipa ye, ngia kati na yeye. Wauwe, wauwe, mamie, mamie. Wauwe, wauwe, mamie, mamie.
Alengo mali sakate, alengo mali sakate. Alengo mali sakate, alengo mali sakate. Alengo mali sakate, alengo mali sakate. Alengo mali sakate, alengo mali sakate.
Le Grand Papa Tasla, asante sana kwa bete. Umetoka jasu, nitakupa kakesho.
Wauwe, wauwe, mamie, mamie. Wauwe, wauwe, mamie, mamie, eh, eh.
MJ The Young, wapatia muziki wasikilize.
Aya twende sasa.
Alengo mali sakate, alengo mali sakate. Alengo mali sakate, alengo mali sakate. Alengo mali sakate, alengo mali sakate. Alengo mali sakate, alengo mali sakate.
Sounds.